bit true, yeah.
Petrus, yeah.
Johanna, yeah. Petrus, yeah. Johanna, yeah. Kanisani, wete kake silangoni usaidizi. Toka kwa waumini pesa hatuna. Petro akanena, amka, oh, Mungu yupo, amka, yeah, utembee, amka, oh, amka, yeah, utembee, amka, oh, utembee, amka, oh,
utembee.
Wake karibia neno la Mungu kweli limo tubu dhambi akuonyeshe damu yake Mungu kweli yeah. Baba kweli oh. Amka oh. Mungu yupo amka yeah uokolewe amka oh.
Tunatapata maajabu Amini bana Shida unajua ni ngumu kutatua Pasipo na uwezo wake maulana Yeah Najua pia mini baraka utapokea Kisa mawaidha kutoka kwa mitume Najua utafika Yeah Najua utafika Mungi sana wame try Mina shido why Unaput God aside kisha una fall down Jaribu Yesu Na kila kitu kitaongezeka Kama bonasia time Kama bonasia time Kama bona siya time
Tuna pesa hatuna Tulicho nacho takupa Kwa jina lake amka Utembe Tuna pesa hatuna Tulicho nacho takupa Kwa jina lake amka Utembe Tuna pesa hatuna Tulicho nacho takupa Kwa jina lake amka
J-A-Y-T
Hatuna, tulicho nacho takupa, kwa jina lake amka.